nkugikwiye kurira hora mama, zanzo nzubu nzigezeho hora mama, hora mama, hora mama, amarira y'ibyishimo hora mama.
Yego, urakoze cyane, akaririmbo keza cyane.
Ya, na karirimbo twaririmbanye n'abana b'urubyiruko twakoranye ikiganiro duhereye ku karima k'igikoni gahinduka akarima k'ubuzima, bakaririmbye bashaka guha icyubahiro ababyeyi babo kubera imvune zo kubarera n'ibindi byinshi babashimira.
Urakoze cyane kudusangiza. Twaje hano watwakirije urugwiro, ngira ngo wenda watangiye utwibwira.
Ya, nitwa Beata Mukarusanga, nkora hano muri SOS aho musanze. SOS Children's Villages ni ikigo gifasha abana babuze uburere bwa kibyeyi, gikafasha n'imiryango yabo kugira ngo abana batakaze uburere bwa kibyeyi.
Yego, murakoze. Ngira ngo abumva iryo zina, ngira ngo baribonye no ku gitabo, hari igitabo muherutse gusohora, ari nacyo turi kuvuga ahubwo. Inkuru igihumbi, imisozi igihumbi. Yego, yenda watubwira mu byo mwanditse bikubiyemo kugira ngo utwumva aze kubasha kugira amatsiko yo kumva ibyo yajya gusoma, ibyo bikubiyemo n'ibiki.
Ya, ngira ngo wakumva akarima k'igikoni ntiyago yakumva ko ari uburyo umuntu yaheraho aganiriza abantu, kuko dusanzwe tuzi ko akarima k'igikoni gakunze gukoreshwa cyane mu bijyanye n'uburere bw'abana, kubarinda igwingira. Ya, usasanga tuvuge mu marerero CDs, mu turima hari turima tw'imidugudu aho ababyeyi basarura utwo tuboga dutuma ifunguro ry'umwana rifite ibyangombwa byose kugira ngo umwana akure neza. Rero twahereye kuri ako karima k'igikoni tureba cyane cyane imirimo ikorerwa mu karima k'igikoni kugeza umuntu asaruye imvune z'ubuhinzi muri rusange. Ntabwo ari akarima k'igikoni gusa, imvune z'ubuhinzi yewe n'ubworozi. Nkunda kubireba cyane kuko hari ngira mu buzima busanzwe nkunda indabo, nkunda ibimera, nkunda ibiremwa muri rusange, ariko by'umwihariko nkaha agaciro cyane iriya mirimo y'ubuhinzi. Bajya bavuga ngo imvura iciye hane yariye burya amafunguro tubona amenshi aba yavuye mu buhinzi. Numva nubashye cyane imirimo y'ubuhinzi.
Ubivuga ntekereje ukuntu wanyakirije bagatobe akavuye muri ubwo buhinzi, ngira ngo ni naho bijyanije. Nk'uko bivuze, ni ibintu bidasanzwe kuba abantu bafasha abandi bagenda bahura, cyane cyane abana bahura n'ibibazo mu buryo bukoresheje urumbarirano nk'uko nguko. Sinzi niba ubwo ni ukuvuga ngo ibyo basangamo bikubiye muri iyo chapitre cyangwa se muri icyo gice cy'igitabo ni ibyo ngibyo.
Ya, ni uburyo bw'ibara nkuru, nk'uko tuzi ko uburyo bw'isanamutima buri amoko menshi. Tugendera ku buryo bw'ibara nkuru tukavuga yuko imvugo ishushanyije metafore ni ikintu gikomeye cyane, nacyo kirimo gifasha abantu mu nzego zose, kuva ku bantu basomye cyane kugeza ku baciriritse mu myumvire. Imvugo ishushanyije cyane cyane mu muco wacu wa Kinyarwanda ni imvugo yorohera buri wese. Rero akarima k'igikoni gahinduka akarima k'ubuzima ni ukubara inkuru cyane cyane ziganisha mu burere bw'abana. Nawe reba imirimo ikorerwa umwana kuva ari mutoya kugeza abaye mukuru. Iyo umwana akubereye umwana mwiza, uravuga uti uyu mubyeyi rwose afite umwana mwiza, ariko byanze abanga umwana yaramurumbiye ngo abaye ikirumbo. Ariko n'uwahinze imyaka, hari igihe imyaka yera neza tukabona umusaruro, kandi igihe uhinga imyaka ikakurumbira. Rero narebye izo mvugo, kurumba, kurumbuka, uburumbuke, nsanga ubwo buhinzi, imirimo tukorera hariya tukeza, twayigereranya n'imirimo dushobora gukorera umwana tumurera kugeza ubwo ahinduka umwana twifuza.
Urakoze cyane. Ngira ngo abakurikiye, abari bugisome, twabifuriza nabo no kurumbuka.
Yego, tukabifuriza uburumbuke rwose. Uburumbuke nshaka kuvuga ni uburumbuke mu kugera ku byo wifuza kugeraho byose mu buzima, inzozi zabo hazaza, imipango bafite, ibyo bateganya, ibyo byose tukabigereranya n'umusaruro w'imvune zabo.
Murakoze rero. Ubwo mwasoma igihe mu gitabo cyose kugira ngo mubashe kumenya byimbitse ku byo Beata dusangije.
Murakoze cyane rwose.